Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ndetse turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Naho rero mushobora igihe cyose kwasanga ibiganiro n'amakuru byacu. Uyu mwanya rero ni wa mwanya wanyu, murisanga mwese muratumiwe.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero ntidutinze turi kumwe na Jean-Claude Ngoboka. Ngoboka we, uraho urakomeye?
Ndaho ndakomeye.
Uratangaza iki?
Natangaza amahoro kabisa mu Rwanda rwacu.
Nuko rwose Imana ishimwe.
Ibintu byose ni okay. Ari ku mugenzi?
Yego.
Ndakumva neza cyane.
Ye.
So bwa mbere kandi tunavuganye, ndi kumva ari ubwa kabiri kuva namenyana namwe kuri internet.
Yego nibyo.
Ndakwemera buriya mu makuru meza tugezaho.
Yego.
Mu minsi ishize duherukana, ndikumva warigeze kumpamagara mu mezi ashize. Hari ikibazo cy'inzara mu ntara y'Iburasirazuba.
Yego.
Ariko ubu ngubu aho kabisa imvura iragwa, abaturage bari guhinga imyaka. Mu ntara y'Iburasirazuba nta kibazo kigihari kabisa.
Ariko umenya ngo hari akabazo kateye mu rutoki, ikintu kimeze nk'akarwara cyangwa indwara.
Hateye indwara cyo kirabiranya.
Kiranyuranya?
Kirabiranya. Urwo rutoki byo rwararimbutse henshi, no mu kiza Rwamagana aho yarahatsembye hose.
Nta muti barabona?
Umuti so, nta muti se wa kirabiranya. Bagerageza leta igerageza kubirwanya. Kubiri umuti ni ukuyikura nyine n'imizi yayo yose ukayirembura ukayitaba.
Ni wo muti ubu ngubu hari nta wundi?
Nta wundi muti turabona wagira kirabiranya, ni ukuyifasha kuyirimbura ukayitaba. Ibikoresho wakoresheje ukabanza ukabicanira n'umuriro kugira utabikoza ku yindi nyama itandura.
Ibikoresho ubyogeje gusa ntabwo byaba umwanda,
mbese
iyo virusi cyangwa mikrobe ntabwo yabivuyeho?
Iyo ubyogeje ntabwo virusi yavaho.
Ntabwo
ivaho. Abashinzwe iby'ubuhinzi n'ubworozi babatubwiye ko ugomba kujya uyitema, amara kuyitema ukayirimbura n'igitsitsi cyayo n'igisigare mu butaka, warangiza ibikoresho wakoresheje ukabicanira n'umuriro bigashya byahatari, wanyuza iyo wakoza ku yindi ngemo ntabwo yafatwa kubera ko virusi ziba zashize kuri uwo mupanga wakoresheje.
Nuko uyibwirwa n'iki iyo iteye, tuvuge nk'insi n'imwe yifashwe?
Ingemo yifashwe ikikubwira amakoma yayo aba umuhondo, ikaburamo imbere mu mutima. Amakoma akaba umuhondo. N'igitoki none cyaba ari umunyagara, kirashya kandi kikiri gitoya, kirashya cyane.
Ubimenya iyo byatangiye? Mbese icyo nshaka kuvuga, iyo ubibonye gutyo se, ubwo igihe ntabwo kiba cyarenze, ntabwo iba yatangiye kwanduza izindi byegeranye?
Ibisanzwe yenyine ni ukuvuga ngo zibazandi icyo ukoraho zose tuzirimbura ko kaje ko zose zafashe nani musigamo zose urarimbura ugatera bundi bushyashya iyo ndwara kabisa yaratuzengereje Rwamagana na Ngoma yadukozemo kabisa yarahatembye hose
nuko nimukomeze rero muhangane nayo kandi muzayitsinda
ari sufu mugenzi
yego muhe nawe avuge
ndakwemera kandi ku makuru meza tugezaho
ye ndagushimiye cyane ngoboka we
nawe urakoze kuba munyakiriye kuri iri ry'Amerika
ye nuwo rero muhe telefone tuvugane
halo
urahura komeye
murakomeye neza
wewe witwa ndese
agiye nitwa Mukambarushimana Atanasia ndi umukecuru w'imyaka 47
none se upfana iki ngoboka
ngoboka ni umwana wanjye ni umuturanyi ariko rero ni umwana usobanutse ageze ubwo iyo tugeze ibintu nk'ibi ndavuga nta mashuri wize ntago ari ay'ubusage sinapfa kubyinjiramo kuri telefone mu mbibasha
kandi wabishoboye
nuko nyine banyoye ariko sinanabiyoberwa ahubwo ubundi bazi ukuntu ndi kuvugana n'ijwi rya Amerika nkumva ni igitangaza
nuko rero wabishoboye wakoze nawe igitangaza erega burya buri muntu wese ashobora gukora ibitangaza
ni ukuri kose buriya rero
yego
kwebwe umuntu wo mu Rwanda rwa muzehe wacu Kagame koko ndabona ntanjije ihari pe n'abakecuru kuba tubasha kuba tuvugana no muri Amerika birakomeye rwose
murasobanutse rwose nibyo mujye mumushimira ko yazanye iminara ituma telefone zifata mu mpande zose z'igihugu
amashimwe twarayamwongeye ejo bundi mwarabibonye namwe mwaranabyumvise
twarabyumvise twaranabivuze mu makuru
hari aho mwatubonaga twahimbawe twaserutse turi kuvuga ngo tumwongeye indi banda rwose umusehe wacu ni muzima namwe turabashima abantu mamwe arabashije kugeraho kose koko ubuge birantangaza nkumva ngo Amerika nkumva ngo Amerika none koko mvuganye n'ijwi ry'Amerika
nibyo ntabwo bibeshye turi kuvugana ubu ngubu nicaye i Washington muri Amerika Washington ni umurwa mukuru ni umurwa mukuru wa Amerika ubwo rero urumva nawe ushoboye ibitangaza nawe ushoboye ibitangaza
ndabishoboye
yego
ariko se
yego
reka mbasobanuze ubu ngo hari no kutureba ubu mo murambona
oya byo ntabwo ari byo
ntabwo byo bivyo
byo ntabwo ari byo ibyo bisaba ubundi buhanga ubu ngubu tutarimo dukoresha ariko ubwo buhanga burahari ni ukuvuga bishobora kuba ku byo bita WhatsApp
yego
cyangwa se ku cyo bita Skype ubu ntabwo rero ibyo turimo dukoresha turi gukoresha umurongo wa telefone usanzwe gusa ntabwo nkubona nawe niyo mpamvu utambona ariko mu minsi iri imbere hano barimo barabitunganya ku buryo mushobora kuzajya tuvugana turebana twese mumbona nanjye mbabona n'abandi dukorana mubabona nabo bababona mu minsi iri imbere sinavuga ngo ni igihe n'iki ariko barimo barabitegura
rwose Imana ihabwe icyubahiro
cyane rwose ngoboka se ni imfura yawe cyangwa
ngoboka ni ibyara ryanjye rya gatatu
azaguha abuzukuru ryari
arimo arabanza kugerageza ngo ibi byose nawe arebe ko hari aho yazagera azamukura muri Amerika azamukura he ndabizi ngo yabuze umukobwa mwiza nabyo banza
yabuze umukobwa mwiza muri urwo Rwanda n'abakobwa beza bahari wari uzi se mukarushi mbabarira Atanasia we
karame
wari uzi yuko mu Rwanda Urwanda ruri mu bihugu bifite abakobwa n'abagore beza
none ngoboka akaba ari mu biki
ngoboka ahubwo mukubita agashyi ku kibuno hanyuma agenda akanura amaso areba abakobwa beza barahari
ariko ikibazo afite wasanga atari abakobwa yabuze ahubwo ubushobozi bwarabuze akaba anyirarira
erega burya rero nanjye mfite urugo mfite umukobwa w'inkumi ntabwo nagira ngo twumvikane nk'ababyeyi ntabwo ari uburyo bwubaka hubaka abantu noneho iyo ugiye gushaka ibintu mbere yo kubaka ubwo se uburi mu biki uburi mu bikize kandi urugo nyine urugo ari ugushaka ibintu niko kubaka urugo
niko kubaka urugo
ushaka uwo mufatanya kubaka urugo noneho mwamara kurushinga murabanza mukarushinga mwamara kurushinga mukarwubaka
yego
kurwubaka rero niko gushaka ibyo bintu bwira rwose ngoboka uti va ku giti dore umuntu shinga urugo umpa umukazana mumpa abuzukuru ibintu muzagenda mubibona buhoro buhoro niko rwubakwa
yego rwose
yitinda yigutinda ntatinda se mu biki
atinda atinda rwose nagiye kuzapfa
nabonye nabo bakazana oya nave ku giti dore umuntu rwose
cyane rwose
maze rata nazi ndagushimiye cyane
yego nanjye ndabashimiye cyane rwose
kandi tuzasubira yego komera
mukomere mudusuhurize n'abandi baho ngaho rwose b'abanyarwanda batwumva
uwo turimo gukora n'umwe witwa Innocent Kimenyi arakumva
musuhuze cyane turi rwose Kimenyi baragusuhuza rwose ariho n'uwitwa Kimenyi rwose
nawe ngo muraho neza
murakomeye cyane
ngo muraho cyane ntabwo ushobora kumwumva kubera ko ari ku bundi ari ku buhanga bw'ibyuma ariko rero arambwira nanjye ngatumika
turaho turakomeye natwe dore ko ahubwo ndamubwira uti yishimiye kuba amazina yawe ari ay'umwami w'igisaka n'ubusanzwe kandi natwe turi mu gisaka ubungubu
ubundi wasanga ari n'umwuzukuruza we cyangwa se ubuvivi cyangwa ubuvivure bwe
muraho cyane mwana wanjye Kimenyi nayo ndabasuhuje
uramwiyumviye rero
rwose Imana ihabwa icyubahiro natwe turakomeye namwe mwihangane
yego urakoze
urakoze nawe
Imana ikomeze ibahe umugisha
nawe barinde
umugoroba mwiza
ari supa umugenzi
oya ni Kamirindi Thomas ni Kamirindi Thomas mugenzi nuwo kuri BBC ubu ngubu umwe bwe muri kuvugana n'ijwi rya Amerika
yego ndabitiranye muvuga kimwe
nibyo usibye ko twanareranywe mu kazi twaragatangiranye
ariko nawe
telefone yawe itangiye kuvuga nabi
ntiwigeze gukora kuri iyo radiyo nawe
nigeze iyo twakozeho twembi mugenzi nanjye kera yitwaga Radiyo Rwanda twayikozeho twembi ngiye nkora amakuru mu Gifaransa wakora amakuru mu Giswahili nuko rero
nigeze kubumva niga primaire
nuko
ndi kumwe n'umwana unkurikira rero w'umuhungu yagira nawe ngo agusuhuze
nibyo nawe muhe telefone uraho urakomeye
ndakomeye
wewe witwa nde
witwa Mobutu
Mobutu nibyo
nibyo
none se wavutse Mobutu yaje gusura u Rwanda kera ntabwo nibuka umwaka wari wo
nyine papa yavuye muri Congo araza arabinyita
yabaye muri Congo
yari umusirikari
icyo gihe yari umusirikari umusirikari wa Congo yabaye umusirikari wa Congo burya bwose hari abanyarwanda babaye abasirikari mu bindi bihugu nuko noneho araza kwita Mobutu ariko icyo gihe igihugu cya Mobutu cyitwaga Zaire nuko ufite imyaka ingahe se
14
gusa uriga neza
nabuze ubushobozi kuko yaronge arasubirayo nyine nawe urabyumva yari igende ntiyari yagarutse imyaka 7 yose ishize
kandi numva hari uburyo leta ndibwira ministeri y'imibereho myiza y'abaturage ntabwo igifasha abantu se babakene kwiga
baragufasha wagera mu sekunde ukabura ibyangombwa.
Eh.
Sindi nyine ngiye kuri byagenze ha.
Wagarukiye mu wakangahe?
Magatadatu.
Ubwo umaze imyaka ingahe wicaye?
Ni iki gihembwa gusa.
Eh. Noneho rero. Imigambi yawe ni iyi?
Niyo gushakisha umuterankunga wanyiranda.
No,
umutera nkunga nyine nako nakomeza
reka ngoboka ndumva arimo kuvugira ngoboka we reka Mobutu yivugire ahubwo rero Mobutu
karame
umutera nkunga wa mbere ni wowe ku giti cyawe biterwa n'icyo ushaka n'uburyo ubishaka urabyumva
yego
ejo twahoze tuganira n'umunyarwanda witwa Bahizi Olivier bamwe bazi ko ari yitwa Mapengu yagiriye inama abantu b'urubyiruko ati ishuri riraho muri murebe ahantu mutuye mukanura amaso ariko mubanze mwebwe mwiyemere mwiyumve ko mushoboye ati noneho ati ishuri riri mu bintu byose riri mu bantu bahinga riri mu bantu badoda inkweto riri mu bantu bakora imodokari bakora amamoto bakora amaradiyo badoda inkweto ati ibyo bintu ayo mashuri ntabwo tuyitaho twebwe tukarangarira ibindi ngo ugiye gukoresha ku muterankunga suzamukura he niba wowe utifashije icyo ni kimwe icya kabiri burya niyo ufite umuryango ubufite ubukungu butagereranywa kuko umuryango ushobora kukugira inama umuryango ushobora kugufasha naho utishoboye ibintu nk'ibyo kandi n'u Rwanda ni umuryango nyarwanda nawe rero ushobora kugufasha
na mama ngira nyindura byumva nawe yari aherutse gupfa papa niyo mpamvu yagiye ubu nsigaranye umukecuru ubyara mama kandi turi abana bane nyine ubwo urumva ko ngiye nshakisha nyine umukecuru agafasha barumuna banjye nanjye dufatanyije
yego
nta yindi mpamvu rero kwigaho umuntu abonye ubushobozi byakwiga kandi n'uwa mungana naho umuntu aba ari kwiga byose ni mu mutwe
ikindi Mobutu uvuze ikintu gikomeye kandi ndagishimye cyane ni mu mutwe gukoresha rero umutwe gukoresha ubwenge ntabwo utegereza kavi muhana kuko kazi imvura ihise banza wishakemo ubushobozi urabufite umutwe urawufite hanyuma ibindi bizikora n'ubuzima urabufite icyo ni igikuru rwose ndagushimiye cyane nawe tuzongera tuvugane mu minsi iri imbere hanyuma umbwire imigambi umaze kugeraho urakoze cyane
niyo narimbashije kubona natwe twegeranye na mukecuru wacu uturera
yego
umwana nawe yahuye n'ibibazo rero utabyumva uko ese yigiriye yisubiriye Kongo nyina yarapfuye
ibyo yabivuze kandi dufasha umwanzuro yuko afite ubushobozi afite ubuzima afite amagara afite ingufu aracyari muto afite umutwe ubwonko bukora neza icyo turacyanzuyeho rwose turumvikana ngoboka urakoze
namwe murakoze kandi mugira umunsi mwiza
komera
sawa
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga mwese murabatumire rero murabatumirwa turi kumwe na Jean de Dieu kuri telefone Jean de Dieu urakomeye amakuru yego amakuru yawe
amakuru ni meza cyane ndi mu karere ka Nyamagabe ngo ni mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndumva ngo bukana bari iburasirazuba
yego
nanjye ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe ahahoze ari Gikongoro mu Batebo
ndahazi
ku kantu kazi
ndahazi byose n'abatebo ndabizi
ariko cyoba
yego
wari uzi ko dusigaye twitwa Batebo kubera ibyo twagezeho
bivuge rero bibwira abandi kandi ariko rero n'igikuru n'ukubabwira uko mwabigezeho kugira ngo nabo babigireho babigireho kubera ko buryo wateye imbere ikintu cy'ambere ushobora gufasha abandi n'ukubabwira uburyo nabo bashobora kwiteza imbere ndaguteza amatwi rero
ndi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wacu wa Nkomane twegeye ishyamba ariko twegeye ishyamba kandi tukaba dukura amaboko mu mifuka icyambere no gukura amaboko mu mifuka hari icyo bise ikimina twise ikimina tubasha kwizigamiramo amafaranga twiteza imbere tukabasha kuba twatangamo imigabane tukajya mu bintu by'amasosiyeti nk'uwo mwana icyo namubwira abashije kuba yabona amafaranga agura inkoko inkoko ashobora kuba yazamuka akiteza imbere cyangwa akagura itungo rigufi ry'urukwavu bakame
yego
kuko niko gatungo gatoya umwana ashobora kuzamukira akiteza imbere agasiba gusesagura amafaranga yabona ijana akaribika mu kinyarwanda turavuga ngo igiceri kigatinda kikabyara inote rero ubwihutama two twiteza imbere hano mu karere kacu kwa Nyamagabe ubu dufite icyayi dufite ibirayi dufite ibintu byinshi dufite amashaza dufite amatungo magufi amaremare tugahita dushimira n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika hari icyo bita gira inka munyarwanda ubu nta muturage wa Nyamagabe udafite inka buri muturage wese aroroye ubwo urabizi ko impamvu batwitaga batebo nuko ntiheraga twabashaga kuba tujya guca ibiti tukabaha ibitebo ariko ubu nta kibazo n'ibitebo turabibaha ariko tukahirira amatungo tukanywa amata ubu ibibazo byose byari biriya n'Inyamagabe byarakemutse kubera umukuru wacu w'igihugu ubutaka busigaye bwera dusigaye dufumbiza ifumbire y'imvaruganda n'iy'amatungo urumva inka zo zirahari buri muturage wese aroroye urumva ko ibyiza ariko tutabigezeho hano n'Inyamagabe
yego
natwe rero ikintu twavuga tukangurira turimarirwa intego z'akarere ka Nyamagabe
yego
n'abandi nabo bazatureberaho bashatse baza no gukora urugendo shuri rwa hano ukareba ukuntu duhinga icyayi tugisoroma inganda ibintu byinshi kabisa baza hano Nyamagabe bakatwigiraho ubu naje twateye imbere
ye Jean de Dieu urakoze cyane kubera ko n'uriya mwana Mobutu umugiriye inama
nizeye ko
yego
akarubangurira rugura makeya inanga numva Nyamagabe rugura amafaranga 2500 akarubangurira rukabyara abana batanu akazamuka gutwa nanjye kuko ndi mu bantu bazamutse gutwo ubu ndi umukanishi nkaba ndi ufite na terime ishobora gutwara n'imodoka nkaba nahinga ibintu byose numva nabikoramo kandi cya mbere nagatinya akazi kiri nabwira nanone urundi rubyiruko rushobora ko rukunda ijwi rya Amerika ariko bakunda no kumva cyane kumva radiyo ijwi rya Amerika cyane iba igera ahantu hose mu Rwanda ahantu hose barayumva ahantu hose igeze barayumva ikindi navuga kuba ukura amaboko mu mufuka ukumva ko niba urangije kwiga kaminuza utavuga ngo uzategereza akazi ko kikaramo ukaba wabasha guhinga ukiteza imbere ukaba wabasha kuba hari icyo twita nk'urubyiruko kwiharika ukiharika ibishyimbo cyangwa ugatera ku ruhande rwawe mama wawe cyangwa papa bakaguha umurimo ugatera ibirayi abana kwirirwa ku kabari cyangwa kwirirwa ku mihanda ngo utegereje kuba wakiba urubyiruko njyewe nicyo nagira inama none kimwe navuga intanga kimwe dore ko twaba dufite muri iyi minsi
yego
igikorwa cyahariwe urubyiruko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku rubyiruko urabona ari mubwira umukuru wanjye ati kuki utarazana mu budamu nanga nanone kiri nabwira urubyiruko kuba gukundana ku mafacebook ku matelefone kumva mushatse kubana mutari mwabasha kuba mwahura cyangwa umuganeho ruganeho nanone nibyo bintu bishobora kuba biriteza umwuka mu bumungu dufite nk'urubyiruko icyo navuga cyo nawe agomba kwitonda ngoboka akaba yabasha kuba kuko urugo wabivuze ko ushobora gushaka ibintu ufite urugo ni byiza ariko nanone ikindi kintu ashobora agomba kwitonda mu gihe agiye gushaka rwa rugo kuko ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kuba yabyuka agahita abirota cyangwa abikora agafata gahunda yo kuba yashinga urugo kandi niwo babishingana atari ugukundana icyumweru kimwe cyangwa iminsi ibiri akaba hari ibyo atabasha kwihanganira bye akora kandi icyo mibi akora cyangwa imyiza akora akaba atayizi ariko iyo bakundanye umwaka n'igice imyaka ibiri ndumva bishobora kuba byamuhesha agaciro kandi bikamuhesha n'umutekano.
Ye Jean de Dieu, ubagiriye inama nziza rwose. Niko se Jean de Dieu, nkwibariza akabazo ko wambwiye ko muturi ishyamba muracyagira ahantu hitwa Pindura, haracyari aho abantu bahagarara bakica akanyota bakarya n'icyondi?
Icyondi cyo ntabwo bakikirebaho. Njyewe ndi muto ariko nanjye numva abakuru bavuga ko icyondi babiryaga. Aho hantu hari ahari Pindura wicara ukarya icyo ushatse ariko kitari icyondi, ufashe kandi burusheti kajyanye na kintu cyangwa aka kabenzi muri nakiye.
Byaba byiza ibyondi batakibirya kubera ko numva ari inyamaswa zigomba kurindwa.
Ubu ngubu icyo nakubwira,
yego,
bya byondi twebwe tubivanamo amadovize y'abantu baje kudusura baje kubireba.
Aha, nuko rwose Jean de Dieu, ndagushimiye cyane.
Nanjye ndagushimiye Toma, mba mbakurikiye buri munsi kandi nanjye nkashimira yuko mumpamagara nta kibazo cyose, nanjye mba mbakurikiye kandi nifuza kuba natanga ikiganiro.
Nibyo rwose yego,
abavandimwe muri uri kumufunga bw'ibyuma ati nawe yagushimiye n'izando zindi, ndabakurikiye cyane ndi Nyamagabe.
Na yakumvise rwose, urakoze, natwe turagushimiye cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mwese muri abatumirwa muri iki kiganiro murisanga cyo kuwa gatandatu, ni umwanya wanyu. Kuri telefone turi kumwe na Delphin.
Hello,
urakomeye?
Yego ndakomeye.
Uratangaza iki rero?
Ahite gusa nashaka kurambutsa inshuti ziri mu mahanga.
Mu yahe mahanga?
Mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania n'ahandi.
Basuhuze.
Nagira ntangurire kwitwa n'umutabazira abantu ari muri Zambia.
Komeza, bandanya.
Ndasubira ku mwene wacu Enoke ari muri Afrika bisibe. Natashe n'abandi bose dukorana akazi ko bwigisha ino mu Burundi.
Aha. Urakoze Delphin.
Eko namwe murakoze mu mpaye murongo.
Ikomera.
Namwe mukomere.
Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Armand.
Armand.
Urakomeye?
Turakomeye.
Uratangaza iki?
Genda shaka kuvuga ku byerekeye ishyirahamwe mpuzamakungu ryerekeye agateka ka muntu. Bariho gutanga bariya abahinga ba ONU bariho gutohoza ku mabi arimo arakorwa mu Burundi. Shukuri kubyo bashikirije twagiye tubyumva ku maradiyo, ariko koko nibyo, ni ukuri, ni ibintu biriko birababaza abantu ku buryo abantu bariko baranyuruzwa mu bintu bitatahuritse. Ngira n'igihe bajya gutanga kiriya cegeranyo mu Suwisi, hari umuntu ngo yarahije kunyuruzwa mu za Gihosha yitwa Leoporo, sinzi iri zina, n'abandi ga rero ubu hagezweho ngira ngo no mu Kanyosha ata muntu akigenda atakigenda kubasizere kushika masambi atamuna bakiri hanze ku buryo basigaye bakwitwa imipanga. Sinzi ni igihugu nibaza ko kiba kitagira ngira ngo amategeko.
Buretse abo ngabo bakubitwa imipanga, hari uwo muri iyi minsi byabayeho
umuntu yahita ari umuntu yakubiswe umupanga mu ibutiki, we baramutwara baramusaba utwiwe barabitwara.
Wari uvuze ngo ni igihugu kitagira amategeko, ariko nta gihugu burya kitagira amategeko, ahubwo abashinzwe kuyubahiriza
baba bakwiye guhana abo bantu basigaye bitwaza imipanga mu ijoro. Mu isanzwe icyo cyegeranyo ni by'ukuri nicyo, nibemere ko amakosa ari karaba mu gihugu
abantu bari baricwa abandi banyuruzwa nibavyemera hama kugira ngo babone Burundi burakenye bureke kuguma bavuga ngo ntango ntagateka ka muntu kariko arahonyangwa nuri ya ari hakujya na uri hakujya urabyumva biko biraba mu Burundi cyane baza ko hoba inama bagahagarika ibintu kugira ngo abantu basubire baronke umutekano bareke kwirwa bari kuba wirwa baricwa mwaka dumva ngo nta ntuze ngo nta ngo umutekano ni wose no ndega bajya mu ibara kwa umutekano ari wose bajya mu ibara rakwiyamiriza yashiramwe mpuza makungu y'agateka kazi na muntu umva ko banaheruka nuko nahatera hari Bujumbura bakahatera ni bande mbega bagiye kuhateraho Jini wanda ko mu bisanzwe bareke hama kandi nimba ari kujya basabye harimo ibihugu byinshi byasabye CFI kwishyura gukora n'iby'ukuri nange ndashyikiye biriya bihugu byavuze ko bishyikiriye ase ntare CFI kuyotangiza amatohoza kuko n'ibintu nagahomera bunwa aho ibintu biba abantu barorera ubwo hagezeho bavuga ko baza kurwana ngira ngo naoni nibyo numva birirwa biravugwa ko baza kurwana ziriya za maporobu hamwe zoramukazi zije bakazigutira umuti sinumva ndeni baza
ariko ibyo byaraheze bya maporobu ndumva byaraheze
byaraheze ariko numva ko oni n'ubu iguma ivugwa mu majwi igumuvuga amajwi ko igihe urubwiye barumvikana cyangwa ikaze ize kabusirikare ko bashobora kuyivona imaze kubwira abanyagihugu ngo duhaguruka ngo twarwanye ibintu ari umuntu w'umutegetsi n'ibintu ngiye numva biteye ubwoba ngira ngo atabizoshobora kudushikana ukiyumvira na ziriya mpunzi ziheruka kwishwa mbega leta y'Uburundi ko atakirashobora kuvuga kwa ziriya mpunzi ari ikintu gishobora kuba umuntu atazi
ariko
abantu bashobora kwicwa
ntivuga iti Arma oya leta yabivuze kubera ko ndibuka ko ari jewe ku giti cyanjye w'ibyivugiye mu makuru hano kuwa gatandatu ushize ko umushikiranganje w'imigendanire mbese reka mbivuge mu kinyarumi umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga urabyumva Alain Nyamitwe yashyize kuri Twitter ati leta ya Kongo ikwiye gusobanura ukuntu abo bantu bishwe yarabivuze ni ukuvuga rero kuvuga ngo ntacyo leta yabivuzeho ntabwo ari byo kandi nanone ahubwo rero nanone ikindi nge ndakeka leta y'u Burundi simpamya ko yicaye ntabwo mbizi neza ahubwo icyo dukwiye gufatanya gukora ni ukureba nimba leta y'u Burundi koko hari icyo irimo ikora naho ubundi kubivugaho yabivuzeho ahubwo noneho irimo irakora iki
niba bivuga nyene basubije gucyako ngo niyo kuko gihoze ukumva ngo bene kubikora baravuyeho barahunga bisanzwe ntituze guhendana ni ibintu bishobora kuba bizina birimo bo ibyo bihugu byombi niba ko ntituze guhendana se turabantu turaza ubwenge
oya ariko rero Arma twumvikane burya hari igihe ugomba kuvuga ibintu ukavuga uti ndakeka cyangwa se ukavuga uti ndahamya iyo ukeka ahogaho bishobora guhita nkabyumva kukeka ariko iyo utangiye kuvuga ngo ibihugu byombi ngo birimo ufite ikihe kimenyetso ufite ikihe cyemezo
kuki ufata ziriya ngabo zari hafi yaho bakazikura bakazimurira ahandi ni ukuvuga ko bari bafite igituma
ariko rero
bari abahinga bagiye gutohoza biriya
nyine urabyumva ariko Burundi nta ruhare rubifitemo nibyo uri gusobanura
bakuraho bari abasirikare kugira ngo kumbure ntibaze gutanga intuzenya ntibaze gutanga amakuru y'ibyo bintu uko byagenze
abo bakuye aho ngaho nibariya bagirizwa ko barashe impunzi none se abantu barasa abantu ukabagumisha aho ngaho
none kuba bakuye kugira ngo ntibatange amakuru kuri bariya
bakabaone ahubwo bakuye kubafata bakabafunga icyo ngicyo nicyo numva twazabaza leta y'u Burundi nimba ari kirimo ikora bakabafata bakabafunga mu rwego rwo gukora amatohoza
bamenyekane bariya abantu bagiye kwica bariya bantu bangana kuri
icyo ngicyo nicyo twasaba leta
nicyo tutari kuturumva
oya banza umenye nimba leta y'u Burundi hari kirimo ikora kugira ngo iganire na leta ya Kongo kuko bashyiremo imbaraga abantu bakekwa ibyo byaha bashyikirizwa ubutungane nicyo numva twashakisha niyo makuru twashakisha naho ubundi kuvuga ngo ntacyo barimo bakora ntabwo tubizi kugeza ubu ari wowe ari nanjye sibyo ibyiza ahubwo nawe tuzafatanye dushakisha ayo makuru leta y'u Burundi urimo urakora iki ako kabazo tuzakabaze twese kandi nawe ufite uburenganzira kubera ko uri umunyagihugu utora perezida wanyu mwaramutoye nubwo yego itorwa rye ryateye akaduruvayo tuzi twese tubona ariko rero yaratowe abashinga amateka mwarabatoye nabandi bategetsi bo mu nzego zitandukanye ni ukuvuga rero ni intumwa zanyu muba mufite uburenganzira bwo kubabaza muti muri gukorera icyo abavandimwe bacu ni uburenganzira bwanyu nuko baza umushinga amateka baza umushikiranganji uwo ari we wese baza perezida wa repubulika ushobora kumwandikira nimba usabye audience kubera ko perezida wa repubulika aba afite imirimo myinshi cyane aba afite gahunda irimo ibintu byinshi cyane
ibyo biragoye ndibaza nta sinzi ko bizobaho
Armand twumvikane iyo wavuze ikintu ngo kiragoye wowe uba wishyizeho inzitizi kandi perezida wa repubulika abereyeho kubakorera kandi perezida wa repubulika ubwo se wakwihanukira ukambwira ngo perezida nkuru nziza nta banyagihugu ajya yakira bakaganira ntabo
dore byose twese turabikora ariko wenda nibaza ko bidakunda naho usaba
wishyizeho inzitizi niwe winaniwe rekeraho nge nari ndimo nkugira inama y'ukuntu ushobora kubikora erega niyo buretse twumvikane ndi umunyarwanda navukiye i Rwanda ndahakurira nahavuye nje gukora hano mfite imyaka 44 ni ukuvuga rero n'u Burundi narabugendereye nari mfite bene wacu mu Burundi cyane urumva
nagiye mu Rwanda ndahanye imiryango myinshi
ni uko rero ntabwo rero wambeshya ngo u Rwanda n'u Burundi ngo ntabwo mbizi
urabizi ariko ndakubwira ubunyene uragenda usabe audience cyudaruyonze cyangwa ejo
okay nibyo rero nakubwiraga niba nyine kubera imirimo myinshi ya perezida wa repubulika ntabwo ayibona aka kanya ejo ariko hari mu cyumweru gita mu ndwiza mu kwezi gutaha ashobora kukwakira ariko byibura wegira icyo ukora umwandikire azayisoma he nayisoma ashobora kubwira abo bafatanya ati nimubwire ukuntu uyu muntu tumusubiza kuki se utabikora hanyuma wo kareba ahubwo niba atagusubiza kuki utabikora
wewe umukuru nawe urazo urazuhamagara rero uriya umushikiranganji nimba ari umutekano kugira ngo tumubaze wa leta kugira ngo tumubaze ibyo ariko arakora nyine kugira ngo iriya tohoza ry'abariya
bantu ese nturi uri Bujumbura se
oya
okay niba utari Bujumbura ariko rero aho uri hose umushikiranganji yaba umushikiranganji yaba buramatari yaba nde umutegetsi uwo ari wese buryo ufite ubushobozi bwo kubigeraho
umenyeshamakuru byoroshye kuwamutumira twe abanyagihugu
oya ntabwo nzamutumira gusa kubera ko kabazo kawe kamwe akorera igihugu cyose yego ahubwo tumutumiye reka ikindi umushikiranganji w'umutekano ashinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ntabwo ashinzwe umutekano wo muri Kongo
muri Kongo naho hariya byabaye ku Barundi n'icyo gihugu
nibyo ariko rero twumvikane bari impunzi
naho bo bari muri Canada yo afite uburenganzira bwo kugira icyo avuze
yakivuga nibyo ariko ntacyo yakora icyo yakora gusa ni ukuganira na leta iyo yindi icumbikiye abo bantu b'abavandimwe bakaganira bakareba igikwiye gukorwa nawe ikindi se yakora niki ntabwo yagenda ngo afate umusirikare ntabwo yatuma polisi ngo ijye gufata umusirikare muri Kongo icyo gihe yabasondereye ubusugire bw'igihugu cy'abandi igihugu cy'abandi rero nacyo ukuntu cyabyitwaramo bishobora no kubyara intambara ubwo se urumva ibyo bintu bishoboka ntawe shyira mu gaciro icyakoze nitubona hano ku Ijwi ry'Amerika nitubona koko hari abanyagihugu benshi banyotewe kuganira n'umushikiranganji w'umutekano kuri radiyo tuzamubwira noneho we natanaboneka ashobora kuzatuma umuvugizi we kandi ibyo bihora biba umuvugizi w'iriya minisiteri umuvugizi wa polisi ahora kuri iyi radiyo duhora tumukenera tukamubwira akaza tukaganira mukaganira mukamubaza ibyo mushaka
kugira ngo tuzamubaze icyo kibazo
yego tuzabikora ariko namwe nimushyiraho akanyu. Erega iyi radio ntabwo ari yiza abatunganiriza imitekerereze imitekerereze n'imikorere.
None ko ariyo turiko turi tura nta yindi wende zindi urabizi nawe sivyo ndinda kuza gusigura.
Ndabyumva.
Dushobora niyo abantu bishobora none yindi katwavuga ko niyahe.
Ndabyumva ariko radio ntabwo ari yiza abamarira ibibazo iyo ariyo yose. Nimwebwe mugomba kwimarira ibibazo.
Ariko mugabo ijwi rishike kure none ayaho radishikana ijwi kure ko uzi uko byagenze.
Ese waruzi n'ikindi? Mu Kinyarwanda baravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Urakoze Armand. Urakoze reka duhi ijambo nabandi.
Hanyuma gato.
Amasogonda 20 gusa.
Nashaka mutubare nyine ko izi impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zimwe zirahunga izindi zigahunguka, zirahunguka izindi zigahunga byo biko birava kuko iki.
Jya wumva makuru kubera ko ndumva duhora tubivuga. Jutega makuru jutega matwa makuru uzabona igisubizo uzabona inyishu
burya nanye nta munsi numwe yigera ncika
kuwa gatandatu bavuze ko abahunze bavuze ko abasubiye guhunga bavuze ko bahungishijwe n'iki nimbora kuri iki
nkabo umuntu aracyuye toki ngo baravuga ko bari batashe muhira hanyuma baragira babirukaho mu ijoro
yego
urumva
ee
babirutse mu ijoro
urumva ko igisubizo gifite
bategeza n'ubundi kugira ku guhunga
igisubizo rero uragifite iki kibazo cyawe
n'ibyo ni twashaka kubaza rero kugira ngo batubwire inyenyeri ibyo bintu gituma bamwe bahunga abandi bagahunga
yego reka tuzashaka abashinzwe intwaro bazamuzaganire nuko babahe ibisobanuro urakoze
murakoze namwe
komera
sawa sawa
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho turi kumwe na Zirambona Zirambona we urahura komeye
ndakomeye Thomas
niko niki zikubona
sa
niki zikubona
yo nakuzigeza zina ndagiyumva uko nyene ariko nayo nagiye kuko byagudisha
ntiwabaza papa uti kuki wanyise gutya
nikuvuga papa nibaza ko takiriwe kirewe mbira ko hari umutaneri watwara ngaha muri komine roro yitwa gutyo
bari inshuti bara bagenzi
nawe yashatse ku izina ryanjye kwitwa ngo hirya bategetse
nawe uzategeka
nibaza ko atagomba gutegeka zotegeka umuryango wanjye kuko sinize
ntiwize
oya sinize byarasa
ariko ushobora kwiga kwiga se bijya bihagarara
kwiga nabwo bihagarara ariko kimwe gusa nubwo umuntu atowe kwiga ayo mashuri afite ibindi yo kwiga n'ibyo nagira mvuga
yego kandi bishobora kukugeza no ku butegetsi
bishobotse imana ibikunze
nawe erega imana ifasha uwifashije
yego ndabizi
nuko uratangaza iki rero
ngo ni ukuvuga nagira mbanze nifandikanye n'ujya nabajya abavandi bo bagezanje bari mu Rwanda ubuzima bw'iki gihe burya buragoye cyane gusa udashakishije ni ukuvuga yewe igihe naheba amashuri nanjye nahebe mu wa gatandatu n'ujya mwana yaravuye ku iradiyo mu kanya ariko nari nzi ko ubuzima bwanjye buhagaze mbwa ntabwo bwahagaze ni ukuvuga rero benshi bari bazi kabisa ko bizongora kubaho kuko mama yari umukene papa nawe ntabwo yari akibana na mama yumvikana ko ubuzima bwacu bwari bugoye nyine ariko rero ni ukuvuga yuko ubuzima maze kubona ko bugoye nakomeje ndashakisha ndajya mu bisagara hama nza kwiga umwuga wo gusudira ubwo navuye nshobora kuza ndakora utuntu nkajya amafuto bagaje y'amakinga noneho nza kumenya gukora za metarike no gukora izi mbabura zitandukanye zijya ko vandarateri zikanyaruka guhisha ubwo rero imana yarabikoze ubu nawe murambayeho nk'abandi bose ntabwo nihebuye mu kubaho burya wuza gukira indwara aragira ati ujya mwana yagiriwe inama nziza ko yohera ku rukwavu cyangwa se ku ruzeya ku nkoko
Zirambona ndagushimiye cyane iyo nama umugiri ariko nari mfite akabazo nagira ngo twunguraneho inama yego ubayo nk'abandi ndabyumva ariko hari ubwo ushobora kuzigama kuzigama ni ugushyira nk'udufaranga ku ruhande uka uteganirije iminsi mibi izaza cyangwa se uteganije kuzakora undi mushinga ujye ushobora kuzigama ujye ushobora gushyira amahera ku ruhande
bo ni ukuvuga ayiwacu hariho udushyira hamwe duto duto tw'abanyagihugu mugihe umuntu atarazamuka cyane aratwifasha akazarashya kudufaranga buhoro buhoro akongera agakora n'utundi tuntu kuri ku ruhande kugira agashomeri kazoza azoza aragurisha agatuga tukabeka mu cyane yego ibyo bibaho turabikora
ni ubagira inama rwose hanyuma impamvu nari nkubajije ako kabazo nuko nanjye nkiri mutoya ngitangira gushakisha ubuzima hari umuntu wangiriye inama ati mu mahera yose ubonye umuntu ukayafata mu ntoki ari ayawe
yego
jya ufata kimwe cy'icumi ukishyingura ahantu ukizigame ukibagirwe ntibizakubuza kubaho neza
yego
nyuma imyaka izashira uzasanga ufite ubukungu
yego
nkubwije ukuri ntabwo iyo nama nayumvise ntabwo nayikurikije ariko naje kwibuka nyuma ndavuga nti ariko ntindi umuswa rwose burya bigeze hariya umuntu baramwigisha bikamunanira nuko nikubita agashyi narikosoye ibyo nanjye ni ubuhamya buhaye nuko rero ari wowe ari n'abatwumva batoya nka Mobutu mugiri iriya nama na Jean de Dieu nawe zirambona uriya mwana Mobutu mumugiriye inama ndibwira yuko yazumvise n'abantu baturanye bazumva nabo bakamufasha kureba ukuntu yazishyira mu bikorwa reka rero natwe tumwongerereho akangaka amafaranga yose azajya abona kimwe cy'icumi ajya agishingura ahantu akizigama ahantu
cyangwa akiba mu ikese cyangwa se ashyira
mu dushyirahamwe duto duto mudukese d'entraide hariya tuba duhari niko nibwira ibintu nk'ibyo
cyangwa arimo n'uturima nyine uturima duto duto tw'abana
naturimo
kumufasha
yego zirambona yego
arakantu katwe nagira ndagiriza ko Thomas kakabazo nagira ndabibariza
hey
ni kuvuga twebwe n'iwacu buye twegeranye na hariya igahombo kwa Zeriya
ngo mu kwa Beriya
kwa Zeriya uyu yahungiye muri Kongo
Bezia
Zeriya uyu yahungiye muri Kongo bavuga yuko bayiruka kwica abantu biwe bari bajanye nawe
yego
nagira ndabibariza akabazo kawe muzo mutubariza ni kuvuga yuko ino hari amakuru cyane cyane ko yuko Zeriya abo bajanye muri Kongo yabahenze yamaze kuyibyaza kandi yababwira ko abo nikijya na Bikira Mariya none se ujya mu metre ari mu barongoye abahariya mwagiye mu nzu ziri hariya bavuye ino ubumwezi w'umuturage akaduha umuco yuko Zeriya yabyaye cyangwa atabyaye ugushafuka
yabyaye
ko yaba yarabyaye cyangwa atabyaye yaba yaragiye gushaka akabyara cyangwa yatagiye gushaka ari ibintu byo kumucafuza byaba biriko biraca kunuza ku makuru y'abantu gusa
kumucafuza se ntabwo yemerewe kubyara se
ni ukuvuga yavuye ino atabyemera avuga ko ari umuntu abonekerwa na Bikira Mariya nawe abwira ibibazo kwiyegurira Imana
buretse twumvikane kwiyegurira Imana usibye ko ntazi ibyo aribyo umuntu yiyegurira Imana gute yavuga ho ariko yiyeguriye idini cyangwa yiyeguriye ishyirahamwe rinini Imana si ikeneye ko tuyiyegurira simbizi ni ikibazo nkora nibaza mbaza n'abantu nkabura igisubizo ariko icyo ntashaka kuvuga none se tuvuge ko yiyeguriye ibyo yemera bimubuza kubyara
bo ni ukuvuga ino uko abo abasengiwe bose bari babizi bari bazi ko ari umuntu abonekerwa na Bikira Mariya ari umuntu avugana nawe abwirizwa kuba yo kwihebera Imana atakubyara kuri mwa tanu kujya gushaka
reka icyo kibazo tuzagerageza yego ariko njyewe nishyiriraho agakeregeshwa kanjye na Mariya yabyaye Yezu niko mwiga muri Bibiliya na Korowani irabivuga ndetse y'Abayisilamu irabivuga yuko Mariyamu yabyaye Isa nuko noneho rero Zebiya rero nimba mwumva kubyara ari ishyano y'abakoze reka tuzabibaze tuzabishakisha n'uriya mu metre nyine nk'uko wabivuze uravuga wa wundi wigeze kuganira na Edi Rwema
baganira ejo niba atarijya ejo
yego tuzamunyuraho hanyuma Zebiya tuzamubarize tuzamubaze nimba koko yarabyaye
yego muzagukoze Thomas
urakoze
nabwo bari bongera umugisha
twese
yaba merci
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga kuri telefone turi kumwe na Jonas we Amakuru yawe.
Makuru neza.
Kuri gutwenga bite?
Eh nubwa mbere mvugiye kwizwe cy'America.
None urishimye cyane bigatuma utwenga gutyo.
Cyane bose mfite umunezero urengeje.
Nuko Imana ishimwe pe. Uratangaza iki rero?
Yewe urazi ikintu nashaka kuvuga. Nashaka kuvuga kwa ndirya bintu kwa bijya bavuga ngo ni byegeranyo bajya abantu bajya kubyiyamiriza no kuvuga iyo bagiye kubyiyamiriza bagenda bambaye impuzu z'imigambwe.
Yego.
Hanyuma rero bijya bintu bigatuma abantu bahunze impunzi zahunze umenga zirushaho kugira ubwoba.
Aha.
Natwe turindo tukagira ubwoba.
Burya imigambwe mbese batera ubwoba.
Eh?
Imigambwe ibatera ubwoba.
Oya, si kuvuga si yose dutera ubwoba. Hari yifise ingufu gusumbya iyindi.
Izo ngufu bakazikoresha ariko mu buryo butera ubwoba abanyagihugu.
Mu majambo.
Aha. Nuko none se ubwo wabagira ihe nama rero ko ari abanyagihugu nkawe.
Inama je numva nobagira nuko ijya myambaro y'umugambwe boza barayisiga muhira bagiye mu kwiyamiriza ibyo byegeranyo. Bakagenda bambaye impuzu zisanzwe.
Naho ayo magambo se ahembera urugomo, ahembera urwango, urabemereye ko bakomeza kuyavuga nimba bayavuga koko?
Nje ndazi ko nawe wamuyumviriza.
Yego.
Wamubyumva, none wamubyumva.
Aha. Nuko.
Eh?
We ntabwo urajya mu myerekano mbese?
Jewe. Oya, ntacyo noza kwiyerekana jewe.
Ukajya kwiyerekana uvuga uti mwebwe rero muri kuvuga ngo muri kuvuga ayo magambo mabi ni musigeho nawe ukwiyerekana.
Wogenda urumwe.
Oya, washaka abandi mufatanya. Ariko mu mahoro mukabikora mu mahoro.
Cyangwa kumesura.
Niko ye ko numva mwabaye ibikanje mwahube nitera
barabaye ibikasi.
yo. Maze rero ndibwira yuko igitangaza yonazi rwose ndibwira yuko ibyo bintu bizageraho bigahera. Abanyagihugu ntibakomeze gutera abandi banyagihugu ubwoba. Iyo nasiwe ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Kandi nejejwe nawe n'ukunezerewe cyane.
Mwakoze kumpa umurongo.
Komera rwose.
Muteze
amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nta kubona ni byiza icyo nshaka kuvuga ni byiza cyane kubona umuntu wisekera umuntu twenga kuva atangira kuvuga kugera ahejeje avuga. Yonasi rero ndamushimiye pe. Noneho kuri telefone dufite Tuyishime. Tuyishime we. Tuyishime. Amakuru yawe?
Meza.
Hey, nuko nuko.
Aho muri Amerika mu meza.
Turaho harasusurutse, harakazuba, nuko kandi biranejeje ko turimo tuganira ramwe. Nuko uratangaza iki rero?
Ariko nubu zaza mu Rwanda ryari ngo kuko tukubona amaso ku maso.
Ndimo ndabitegura muri uyu mwaka. Nimbona konji nzaza rwose.
Tukumva kuri radio.
Kumva
rwose umunyamakuru wo mu Rwanda agenda akajya gukorera muri Amerika tukamwumva. Ibitekerezo tukavugana rwose dugiye tuzakubona amaso ku maso.
Tuzabonana amaherezo pe. Usibye ko ninza mu Rwanda ntabwo nzajya kuri radio ngo ngiye gutera hejuru ngo nteze ubwega ngo naje mu Rwanda. Reka da ntabwo abo tuzabonana abandi nzababwira ni abandi nyuma nzababwira kuri radio nti narabasuye nubwo tutashoboye kubonana ariko mundi ku mutima.
Nta kibazo igitekerezo nagiraga ngo ntange.
Yego.
Njya mbashimira ku makuru mutugezaho cyane. buriya nka bari abantu bagaragaye ko badukoreye ubusambo bo muri ADPR
buretse baracyarabere baracyarabere wibacira urubanza inkiko zitararangiza akazi kazo
none baregwa iki
bararegwa ntabwo barahamwa n'icyaha baragikekwaho urabyumva igihe rero bagikekwa igihe urukiko rutaravuga ngo dore iki cyaha kirabahamye nabere urabyumva ibyo burya umuntu wese urukiko rutarahamye icyaha ni umwere nubwo yaba ari mu maboko ya leta leta ihagarariye abaturage kugira ngo uwo muntu bakekaho ko yononera rubanda abe niba ari byo koko babe bamushyize hariya bamurebe niba koko yarabikoze noneho nimba yarabikoze babimuhamye ni bande ni abacamanza bagendeye ku mategeko ari mu gihugu bwivuga rero ngo bariya babononeye ngo barabibye ntabwo babibye reka imanza zizarangire
ariko nyine nagiraga ngo ngire icyo mbivugaho
yego
kuko nk'ari amafaranga twayatangaga ntihari nko kugahato neza neza ku buryo n'agatungo kawe mu rugo warakagurishaga bavuga ngo bagiye kubaka nyine ngo inzu ngo y'icyicaro cya ADPR mu Rwanda
ariko se twumvikane twishime njyewe ntacyo mfa n'amadini umuntu wo mu idini aza akagushyiraho imbaraga ukagurisha itungo ryawe ugamije iki uba ugamije iki
nyine icyo gihe ibaze bakubwira ko nyine ugomba gukorera itorero
rikagukenesha ukabyemera warivuyemo se aho kugira ngo ukene
nyine urumva nabyo byabaye ikibazo kumva bahita babagiriza ko nyine banabinyereje
ikibazo ni mwebwe tuyishime aho twari tugeze ikibazo ni mwebwe ni mu mitwe yanyu umuntu araza akabashyiraho iterabwoba ntimunamurege mu rugo ntimubwire polisi muti umuntu ari kudusahura erega ibi ni ikira ngo ni idini ngo ni itorero mukemera mukikenesha ntacyo mfa n'amadini ariko ibyo byose aho ndumva ari mwebwe ikibazo kiriho ntabwo ari abantu yego nabo nimba barakoze amakosa nk'uko twabivuze bareke inkiko zirabafite zizabacira urubanza hanyuma ubwo ngubwo uzibye ko n'amatungo yanyu nimba mwarayagurishije ese muzajya kuyasaba ngo bayabasubize
buriya dutegereje bizava mu nkiko
wowe se wagiye kurega uti nanjye mu gifaransa babyita parti civile wagiye kurega uti nanjye narahohotewe muri uru rubanza nanjye ndashakamo ko muzandenganura dore nagurishije itungo ryanjye wagiyeyo
ariko warega kandi n'ubundi umuntu akiburana
nawe ufite uburenganzira bwo kurega
zaba zibaye ebyiri
yego mu rubanza rumwe iyo ubona warahohotewe uragenda muri urwo rubanza nawe ukavuga uti dore uko nahohotewe muri uru rubanza nanjye ndifuza yuko ndenganurwa
oya buriya icyo dutegereje natwe niba bagira bene natwe tuzabiregera
nuko tuyishime urakoze kuri telefone twari dufite Calixte ariko ndabona dushigaje nk'amasegonda 20 gusa Calixte we Calixte
halo
urakomeye
Calixte zimwiriwe
we ntabwo ari Karekezi ni Kamirinde ariko twese dukorera ijwi rya Amerika ni mwebwe dukorera yego amakuru yawe rero nuko natwe nuko turabyishimiye noneho igitekerezo cyawe mu ijambo rigufi cyane kubera ko dushigaje amasegonda 10 ino se ni amasegonda 10 hari
icyo yendaga kuvuga ni kuri bariya abantu biciwe muri Congo nagira ngo abantu babishinzwe bakurikirana babikoze babihanirwe kuko barakosheje cyane icyo nicyifuzo nifuzaga ni kimwe nuko ikiganiro cy'umuziki kikaba ku wa gatandatu azongera ukagikora kuko twaragiherwaga cyane ari wowe ugikora waduhaga indirimbo tuzagamo zikora ubu ngubu bazivugiramo tukumva ntabwo bimeze neza
ndagushimiye cyane Calixte we ndatumika ku batware banjye hanyuma bazabyige bongere badutegeke icyo tuzakora n'uko tuzabikora mwese rero
nabikora nawe umubwire nakavugire mu ndirimbo
yego ndamubwira we ni umukolege ndamubwira ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Na urakoze, namwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane. Maze rero abo tutashoboye guhijambo, mwihangane, nakagaruka. Murakarama, mukomeze muryoherwe na radio ya ijwi rya Amerika.